wisa la jenina kumutima yesu jomanyi ngo kufuba kwange kulemye nsigazo kukutunulira wali wobulumi mwempita wakati wonange bwomanyi nga nfubye okubuvujirira sente nazo ne ziremwa Nenkabira mu masogo Bwenzi jene walia balala Nenyimirira nenegumia Siri na pulani na kamu Yesu wange wantegerera Obulamu wange nokufa Byona biri mukono gwo Kulizo kole
Balokole obakwatireko